nitarimenta kumwagia. Kupenda kweli ni dhambi, na mwomba Mola niwie radhi. Juu toka zamani, kuwa nawe nimetamani. Safari ya mapenzi, minataka nyaze nawe. Kila siku ni kuenzi, na watoto pia tuzae. Your beauty is of a champion. Mzuri kuwa nami Crimson. So baby come, give me action. I wanna feel your satisfaction. Your beauty is of a champion. Mzuri kuwa nami Crimson. So baby come, give me action. I wanna feel your satisfaction. Tuto mzuri umeumbika, mfano mzuri wa malaika. Na nyimbo tamu takuimbia, sifa nazo terementa kumwagia. Mzuri umeumbika, mfano mzuri wa malaika. Na nyimbo tamu takuimbia, sifa nazo terementa kumwagia. So fine, hi, unanifanya mimi nipagawe. Be mine, baby, milele niwe nawe. So fine, hi, unanifanya mimi nipagawe. Be mine, baby, milele niwe nawe. Your beauty champion, mzuri kuwa nami Crimson. So baby come, give me action. I wanna feel your satisfaction. Your beauty is of a champion. Mzuri kuwa nami Crimson. So baby come, give me action. I wanna feel your satisfaction. Tuto mzuri umeumbika, mfano mzuri wa malaika. Na nyimbo tamu takuimbia, sifa nazo terementa kumwagia. Tuto mzuri umeumbika, mfano mzuri wa malaika. Na nyimbo tamu takuimbia, sifa nazo terementa kumwagia. Mimi na wewe milele, nataka tuishi wote pamoja. Nataka tuzae watoto wengi, kama resi za mazere. Nataka niwe na wewe milele, nataka tuishi wote pamoja. Nataka tuzae watoto wengi, kama resi za mazere. Tuto mzuri umeumbika, mfano mzuri wa malaika. Na nyimbo tamu takuimbia, sifa nazo terementa kumwagia.